exclusive from MalawiChoose.com.
King Waxi.
Samathethisana iwale apa mukuti zimulila sowale sindikudziwa ngati misonzinga kati koma ifa ntangwigwira seningaika ng'anthe nanga lero maliro mawaso maliro ase imfai yanola mipaliro ikuthamanga heve ili paliwiro pano kukangoja anthu akuyang'ana paliwiro ndumangomvera kutali kuti ziyanthu zimatuwaisi lero zili pamphuno mwatinali basi ya matuwasi koma tuwale anaboleza pompano mafusa hardworking ake adye ndani tsopano asewale mesa mati tisiye zoyambana chaka chamawa tiyambe zopambana mesa umati ndiwe acharume ndewalola bwanji kutanthu siwachisoni chialume mwatipatsa pulesha mwatipatsa mbuku mukagona kuchile mesa munali ndi lumu pompano pompano mumavekedwa ufumu ndeti muveka ndani mmene mwachoka inumu wandilowetsa jango ndendigwire mtengo wanji sindikubvetsa anthuwa akuyankhulanji umadziwa mvulekagwa kuchuluka zolira usani mundendere basi gemu
yakaletsa iwala yifa ifa singati iwalei lelo yamutenga mbalei wana ngakaleta iwala yifa ifa singati iwalei lelo yamutenga mbalei.